Van Tete va con Tanzania na forma with no gender. TMK Van Tete va con Tanzania.
Engine Records.
Yuma Yuma Leja.
She the daughter.
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Ukirudi geto unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Naona nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo. Kaka nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo.
Hey Bwana, it's 7 in the morning. Ulikuwa wapi, you know I love you, but this don't make me happy. Ulevi, you make it act crazy. Shin want to stand on one foot like you're lazy. See you on Snapchat playing with other ladies. Don't forget this is where you got your babies. Ukirudi nyumbani, please come straight. You know I hate it when you come late, yo.
Juma, juma, juma.
Juma lecha.
Pombe na ulevi, achana nayo.
Juma juma lecha.
Bombe na ulevi achana nayo.
Juma lecha.
Juma juma rudi. Oh oh. Rudi rudi.
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Ukirudi geto unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Naona nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo. Kaka nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo.
Naomba msamaha mama, nakosea mimi, makosa yote ninayofanya. Najutia mimi, tizo ni stress tu. Nakosea mimi, lakini nikipata mawazo mazuri ya kwako ntatulia. Kwa kuwa nakupenda sana nganga, ntatulia. Ipo siku nitaacha tu kuku kutumia. Tuombeane baraka, hekima, busara, upendo, amani itawale. Hivi sasa usiku mnene umefika, mke wangu naomba tukalale.
Ukirudi nyumbani unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Ukirudi geto unayumba yumba kitu gani kinakusibu? Naona nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo. Kaka nashinda kusimama na mguu mmoja ulevi huo.
Thank you.